unapenda ukiwa in a waist kiuno kama uko Kongo zama chemba unifaini kit tumalize msondo baby baridi na inafanya usingizi sipati masidi watapambana nipoteze bahati upasa sambua moyo wapika pakua moyo kwako nishatua moyo tuombe na dua basi tusijachana uweza mimi silali wewe unafanya nitage mitani nitafute sarali kutuliza usiku
yeah, yeah. Me, I gon' miss you very much. I gon' miss you very much. I gon' miss you very much. If you leave me, I gon' miss you very much. I gon' miss you very much.
Sanga washafanya campaign penzi lisifike juu kwenye top 10 ulevi ni wa cocaine nisha kupa huru wendo wangu kate kwa maradhi unitibu homa yangu na ndoa mwisho kwangu silete umangu mangu shana wa chako changu uweza mini silali wendo unafanya nitage mitani nitafute sarali kutuliza usi
if you leave me
ajalie
amen
na kama nonizalie
amen
pezi alipalilie
amen
mazao nijivunie
amen
you leave me.